kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
Mamadou Watara tokkogi jande fandu hala Mamadou Samassou jam nyali sakabe hedibe ñande asawer ciopotade go janvier 2026 moti bismi kawtal tatobal la ben ñallo ñallaade finatawa dugina dugo ben sinuji galurde fuf ngari e magal hunde hultande ben sanne ben dar hultan sene drande lamu songa be ben janale askia en yo nokku ben natu do le tabiki e memana hala o do nokku inde andite adnaru ndu digon sene kor yom men region ngaji handidi bismillah sakrawe nder no kartal tatobal fedde finato haabe ginar dugo wada ma nyande aswere de 23 janvier 2026 to muti to no ben ka do anya jeunesse ginar dugo muti hawrun sini sinuji kewde hikka sisli o wonno ki be finato haabe hunde dewral e gondal le AES e leydi Mali ngotiri ben Mamadou Koumi won ko en kade fasta ngo alsisi
le kuyal mawdo odo nyaloma keenaado finatawa uti dame mudum si ngaji gondi laamu muti fu hejabe mudum wari furdude hem yalla finatawa o an heba wurtude
no le peul
e jude amen minem fulbe haabe abada kam em joddi noddugol mabbe amen warde dom yo teddango mawdo jina dogon kan yo timem arande edum sembina sanin dewral hakune amen to haabe to iwmi le nokku noddirte do jinanguru dental finatawa ngallo portal holi citta mi wardi dom e gidraabe am be jeeka tum fi nga borne be kadule haabe dum hokkata hunde hore ngari mo le wi kebbe hakle majum faana odo nyaloma fina tawa yo fa yirwina jam e dango dirgol hakune haabe e singaaji keddidi suleman antirtedo baba gindo kany woni laamido hayabe jina dogon motitu le holare singaaji di fu tawto dirdo fa fija dum ana holita wiide mi de nango diri garbe hawrude hembe fu wonko fecidi wonko gajidi do mudon dum jam kanye dental dum holli citta dum sabi so mi ngadi noddango fewde singaaji fu gondi le lamu muti odo nyaloma kay naado fina tawa timode mudum ima daraji kewdi wade mudum hono habo haabe fayato defile hakuna janyeli di kanye ko nande mudum don ko Mamadou Koumi hebani studio tamani yude muti
to bankas tun yande alande go fevrier 2026 jeunesse o wadi imadara bangal nyalloma cenam e labal birile ngalurande hudoji kanyen tunele fuf wutama falabe to segutun no beta ko di fevrier 2026 wadama botudi do bo men fedde kumni do kabaru nyamduji le men jangnire de hana gonno ton ardibe kapngaji barawoli farako markala e segu kanyen duddo gotnabe be fanda mudun wonno to tundude haklaji do dabreji mujji kabaru nyamduji to kajolo tonno ben e cakkite yontere nde ko buri temedere capanɗe jeɗɗi galleji yimɓele e guɓɓe ben luluni keɓe faada ben faaba kalisi ben uñaji sappo totama kala galle oɗo faaba yo bangal heƴo golle Croix Rouge Mali fedde ben e guɓɓe men yudun ɗiɗo ɓerde muɗum le lebbi jeegom aska Mohamed latke mawdo e laamu ben songabe mo gawol wonno lamorde mudun fay hande o ben janali aska en wona fe nokku bol bangal mudun keddana ko Aliou Gariko horejo troupe gawo hali do festango alsisi
askia yo goto e mawbe laamu songabe ele njuni mudum fu capital mudum gawo wonno askia Mohamed Fayoto bandirabe mudum heddibe fu darne mudum ana mawno sanne nokkuto tew mako resa yo nokku mawdo sanne jude amen gawdo so mi jottike on do nokku terde amen firtam mi jiandu mi iwi e yimbe joginobe darnde be kulatano fe hunde menen mi sofa enno mayde mi kulata dum nokkuto o resato no mi jotti ton fu mi paamam wiide minen du mi suka laamu songaabe ana han ko yimɓe miccito ɓeɗo yimɓe mawɓe yala kamɓe du eɓe keɓa ɓeydude tinnaare mabɓe fa gawo mo yimɓe andino arande o ana heddo
tokkatene kabaruji ma hannde ɗi mbiyanno jarama heɗade yo enkiri jom